iyadoo dhibanleh gabagabeeyey wejiga koowaad ee dhismo garoonka diyaaradoo degmada buurxagaba iyo hati la bilaabay wejiga lamaad ee dhismo garoonka oo laga dhisaysay iska walanqabsaya si bulshadan ku faa'iidaysata. Hana kumida shacabka degmada buurxagaba iyo si silqaan ee ka seedaayo oona ku qayb qaadaya shid aruuriyowka garoonka wejiga lamaad iyo maamulka degmada, taasoo qayb ku ah dadaalada buurxagaba iyo ka fadaaya in baahida garoonka laantiyo kugu bahanga. Taliyaha saldhigga degmada buurxagaba Sandheeriyo Walibuuse Xuseen ee boorkunga ka buurxagaba ahanga hulasaya meel fayda maraayta shacabkana isxilqaan ee aan ku qayb qaadayeen uu sabogaadiya
u qabsa dadweynihii deegaanka isagayahayaan dhagaxaantiya biyahayaan baawurti isgeedisiiday shaqeeyahayaan kun ilan boqol oo mitir iyo hadaba ila raaysa jaaygii marahay siyeed boqol wala jukaay eelboor aadi ee nagadeen wejiga lamaad oo aradinka dambowti lakabkinka dambowy basa dhaman afar boqolna hiraabtoon shiido ku biyahayn booydoogi shaqeeyahayaan isgeedisiiday saas oo kale agafagafi gereedan hoolo dadweyneena iyo oga lan ha ka sabin lahayn iska waxa u qabsaya geeka ku kooyan si siin bargahaytan shaqeeyahayaan farhadaan eedii eeda meel la raaysa ee meel faylan marahayta malha koobo koro eedii eedan inii muraarajii dadkii deegaankii si iska wax u qabsaya markii hiraabtuun iyo onkooyan unun eedan ka farahnay beryaal ku dhambasan shaqeeyanay walaalkiinin dhammaan dhammaystirada oo insha Allah
ugu dambeyntii gudoomiyaha degmada buurxagaba Ibrahim Maxamed Nuur oo la hadlay warbaahinta iyo ku warbiya meeliga maraayta wajiga lamaad oo soo bogaadiya shacabka oo kaalin muuqata ku qaadayna sidii la dhammaystiray lahayd qoranka
iska walanqabsay maamulkii dhan aragaytan shiidi daldalahayaan shacabkii shiido daldalahayaan may weelasaana hobi ilaayar dadka degmada buurxagaba balaan in magal meen basin ka fadaana iska walan qabsooyo may weela saanaan balaan in magal eelboorka ay kooyay tali ururka argahaytan shiida qaaday maamulka argahaytan may lisin ka fadaa markun degmada lan kasta haboy bariyay raabti ho bilayar eelboorka isku kooyleen shiida uma la daldale markiinyaalki eelboorki shiida ku jiraan la daldale insha Allahu ta'ala nan kasta shaqsiga haboy lambaylanka sheegnay may weela saanaa eelboorku isku kooynaan bariyay eelboorkii dhammaaday sidiisan bargahaytan walyaraa ninheri baaqiya ninheri baaqi um ay la ajisnay shaqeeyey maamulka sifaylan shaqeeyey may la raaysa shacabki shaqeeyey taliyaashi shaqeeyey tali ururki shalay dhatun idaraad antama ka bana shiidi daldalaay marka degmadiin dhisida lansiin dhisaw ma leh wabillaahi towfiiq.